tēnā koutou, ko te mai tuku ingoa, ko reiza tuku ingoa whānau. No o te tahi a hau, ko āraki te maunga, ko waimakariri te awa, ko Ngāti Pākehia te iwi, ko Jackie tuku mama, ko Aaron tuku papa, ko Emma tuku haua, ko Mr. Labrat tuku kaiakau, ko Mrs. Trotter tuku tumuaki, te kaumātahi no te kura o Oakland a hau, nō reira tēnā koutou. Thanks for listening to my mihi. Bye.